ready for this one. When the day cut about this producer love. It's a run of tongues production.
More amazing jams on ZambianJams.com.
Yeah. African root bad the skill. Deborah. Once a Ramona Titwali Panda, no Kulando, who feel on Sepachi Panda. Once a talk about that if you are one up and the Taqua would put a thing to do a quarter. Number Tava is Shivati to Wombeshash. To Wombeshash. Tava is Shivati to Wombeshash, yeah. Ha! If I do the shot, la la, the mean pono nonga kanya ni salala. Ishe suta shaba na maruzi. All we do is win, winter twice, shiva lose. Ukawe kiaf novo umfa kumatui. If you got what is easy, I'm a chishinka baba kui. Chakula mipia fe lionse balazi. Gate tu chite handle, hang yourself kuli tree. Lionse ne chita karesi nyanda. Ishe atala le shabulo wanga. Lesa alimpela ishi kumutianda. Kui wombelo lupianda lupanga. Wonse wa mona titwali panda. Nukula ndogu fi lionse pachi panda. Fionse tuwa kwa tati fi awanga. Panduta kwa wu kwa tati fi tuwa kwa da. Nomba tava ishi wati tu wombe shashi. Wombe shafi. Tava ishi wati tu wombe shafi, yeah. Deli donse wa italido kuntunga nya. Success yedwa papusha valanda ngotunya. Wonse vantu vale mbona ngechina. Wanomba panalisesha awe mwanzi vala dabwa. Mukana kabole onse na wapa repeat. Gabambona nifu mwana pita mulikiti. Vala tolo manishi wonse baba muti. Ndawa kathia pana ipitili la beauty. Nisha ikata vani mbombe shafi. Ngomushiri wapaka mana mbombe shafi. Ngomukashana wa ikata ula mbombe shafi. Njisa lenjito wimfunya mbombe shafi. Wonse wa mona titwali panda. Nukula ndogu fili onse pachi panda. Fionze tuwa kwa tati fia wanga. Panduta kwa wuku kwa tati tutuwa kwa da. Nomba tava ishi wati tuwombe shafi. Tuwombe shafi. Tava ishi wati tuwombe shafi, yeah. Tuwombe shafi. Tava ishi wati tuwombe shafi, yeah. Yeah.
Exclusive from ZambianJams.com.